Kasima musical, musical, musical.
It's like a musical, musical.
Cutie Biz, Lily Kutelitian.
Abaka.
Biru naba tubaka. Life in the lofo. Yo, boy, life.
Banga kali vizo bobaka kupule langa batu.
Kali vizo.
Ya kali vizo bobaka kupule langa batu.
Kali vizo.
Banga kali vizo bobaka kupule langa batu.
Kali vizo.
Ya kali vizo bobaka kupule langa batu.
Kali vizo.
Kau kali memba lansi te. Polisela mafanzina.
Balansi te.
Polisela mukuru.
Kau kali memba lansi te.
Polisela mafanzina.
Balansi te.
Siva baka upola Balineke kuno babinela Aukasho kipeto baka kupola Nika kupanga misango mikwa Kose kupeta bano kunyikwa Wakona kupanga mukwa wakuli Aukose kamuso wabamukoli Balikuipangisa kamu ufoka kuli Aukose kikunataka banana Nika kubatabisa Hebe kuli sipala kupeta wabalu wako banyemsa
Banga kalivizo mubaka kupule langa batu
Kalivizo
Kalivizo mubaka kupule langa batu
Kalivizo I'm
musicale, Kasima music, cute piece, ilikute plus, niluna batu bakal, strong beat judge, right? Hey, Muta Chris I say, Dennis, Evans Buga, Nicolas KG, hey, Honorable, Kavana Napi, Mr. Jai Magenda, I say,
exclusive from Manga Sounds, the blogspot.com.